Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe keɗe kabaruji amin fulfulde ɗimin jogini on beete aljumare jeenayi lewru septembre hitande 2022 yamde jeenayi ƴaɓɓure ke silimaji sappo e ɗiɗi. Ousmane Niall Boulo kabaruji ɗo Mamadou Keita to ɓoggi jande to. Rafiɗereji amo wala haaleji haalaji kaaleteɗi ɗi wona noon ɗi gori hooreɓe caisse national d' assurance maladie collectivité golle o no wori noon tan woni ko waylita. Yimɓe mali hewɓe pala balɗe kewɗe joni ley leydi Libi e Niger. Rafi Diawdi faaɓe dawɓe birfito ley leyɗe mumɓen sabimbini falugol maɓɓe e wi ministére humaniide ɓiɓɓe mali wonɓe sella. Coggu jaren ɓeydiki illa fuɗɗore hitande 2022 to Bagnagara to. Yimɓe région o ana gondi e woytade ɓeydugolle coggu muɗon. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko o bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Haalaji kaaleteɗi wiyede ordonnance amo ɗoni assurance maladie obligatoire ana donka wana noon. Caisse national d' assurance maladie ɗo ni kannam ana jogi ɗereji muɗum e wi hooreɓe maɓɓe ɓe kolliti wiide ɓe no ɗi dokkirte noon tan woni ko waylita no ɗum pati guykaji gaɗa saabe caggal dow muɗum. Keɗe ko Mariam Koulibaly heɓini en dow faccitago Oumar Waygal e Fatoumata Mayga.
Heɓude ɗereji amo wajib sina signature directeur général o tawe ley hen noon ɗereji ɗi gori ɗe cuuɗi doctoreje gonɗe e jeeyal laamu kañe ɗe gala e jeeyal laamu fa yettoyole région ngaji ɗi fuu. Docteur Mamadi Diawara yo goto e golloole fedde kanamde keɗɗen komo sifi dow hen.
So ɓe andi e ɗum anni timmirinde ɓe eɓe kaani dardude min wakkati fuu miɗen mbiya ɓe fati ɓe acca fa ɗereji ɗi timma fewi so ɓe darta ɗum saabu ana wawi mankude ɗo amin ga tiɗallah fuu min gala hono no andi ɗon Bamako ga en wakkati mo gonɗe e mun o wakkati jonte noon jeeyaɗo fuu sella.
Les raison ngaji ɗi heɓude fa sawriro amo ɗum wona ko yaafi fewi. Wajib sina dogotoroje ɗe gara ley galluje ɗe so keɓa ko dartata ka ɗum e tawede fuu kanko Mamadi Diawara o wi tiɗallaji wala ko mata ley hen kanamana wonde wadde immadaraji.
Won nokkuji kewɗi landuɓe ɗereji ɗi ga en lewru fuu miɗen jogui yimɓe ɓe min noddata gara koƴe ɗereji ɗi naɓa les région Kay, Sigaso, Segu, Tumbutu e Kanye Gawo. Nde lewru wati fuu min noddan ɓen yimɓe gara koƴa ɗereji ɗi naɓanaɓe.
Kenyan ɓe kollitiɗo ko yaat cuuɗi dogotoroje capanɗe jeegom e tati le gallure nde jeeyi nangoyde ɗereji muɗum kanam. Ko hani yaade les région ngaji ɗi ko duuɓe mbi ɗum naɓama ɗum woni les région Kay, Sigaso, Kulikoro, Kanye ko nandi e muɗum.
Golloɓe suudu docteur Pongé ana goni e murtere golle balɗe ɗiɗi ngol darnugol golle fuɗɗi alkamisar Kenyan jetti lewru septembre ndu. Ley ko ɓe dartata an hen naɓugol yeeso no ɓe gollirta e hokkude ɓe kaake gollirɗe ley o nokku yeyɓe sawrawade kañum en kay ana bemba. Ne jantotoɗo amen Daramane Mayga yeey taykitade anni ko heɓinen dow faccitago seeda sidi ɓe Fatoumata Mayga.
Les docteurs de pongé anam ɓuuɓe hannde mbiyete ton nokkuje yogade an toon neɗɗo fewi goto wala toon ga nokku antirteɗo service d'urgence on ga jama an ɓuuti toon neɗɗo goto heybo nawaɗo muɗum holliti golle ana wonde waɗede seeɗa seeɗan toon.
Jettoje Allah omo wondi e sawrede docteur o ana darinimo murtere nde wonana ɗum fuu nokkuje jibinirɗe kaña urgence fuu wala
hen.
Les wi meɓɓe gollal waɗaten ana fanɗi sanne ɓerɗe me ana taƴi hannden saabe murtere nde gollal docteur ɓe.
Giɗan woni ko sella docteur en jaɓay ƴewdemo ñawɓe ana tampi beeta ko o min gari ga en min ƴeewama joni écho o garami wande minen kam ɗen jetta Allah ɓe jaɓay wande écho am sa ƴeewi ñawɓe mbawa muñude ɗum fuu.
Menen jaati yon ɓiɓɓe leydi nin saabe yimɓe ɓen wadde amen ga docteur oɗo nde ɗum ko holliti docteur yogaɓe ga gollal fuu wawa waɗade no woɗiri soni walata golloɓe ndu ana heɓa nafa muɗum ɗum ko holliti docteur Guida Landouré kañum jokko secrétaire général comité syndical docteur oɗo pongé.
Syndicat en pongé ana wondi e yoppugol golle ɗe balɗe ɗiɗi ko saabi ɗum nde saabi min daardi hakkeji amen min keɓayi ko hakkeji amen heɓaka ko min mbi joni kay moƴƴata sina min joppa golle.
Docteur noɓe golloɓe pongé ana tewta haqqeji mum en ko dogotaɗo toɓɓe jeene ley wi meɓɓe soni ɗi haqqeji bidlaki to laamu ɓe waɗan imma daraji goɗɗi kasin.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fof andoɗo mbawi heɓude dow ɓe mɓe andeɗe ɗo hella amen facebook kañe compte twitter. balɗe kewɗe joni himɓe Mali Anapala ley leydi Libi e Niger e wi Mamadou Lamine Ban ko kuminiɗo neɗɗako banggal yowɓe jolare ley gollede ho conseil de Mali de l'extérieur ko sabbinbini ɗi nangogoji yo Rafi Diawdi paabirde hakkillo Union Européenne dow hunjingol hoore wallude dawoɓe yiɗuɓe wirfitade leyɗe muɓɓen keɗɗe ko wi Fatoumata Maiga.
Union Européenne et gouvernement Yamu Mali ɓe balla ɓiɓɓe men bandiraɓe men sagguɓe Libi yinnoɓe yaade leyɗele tubakoɓe sagguɓe lawol yimɓe temedde capanjoyo e yimɓe temedde kadi to Niger to hande nena caggi so tawi ɓe ballaka noon ɓe garti wonan bonande pittali wonan lerte eɗen ñaagi walloyraɓe saabi Allah hunde ballodirta ha ɓe musidɓe jiway ɗeɗo tampere mo mbawa artude e nder leydi men Mali.
Coggu essence ɓuytireke buuɗi ɗiɗi sefale Mali illa sappo e jeena lewru utto ƴaɓɓinondu siniɗo Bamako ɗo kaña ille gelle kewɗe ley leydi meɗen ndi essence ɓuytireke buuɗi litre essence ɓuytireke buuɗi ɗiɗi to ansongo ɗo ɗon ley région Gao hollitama wiide litre ana heɓire toon temedere e buuɗi sappo hedde joom en mobilaji luuma kaña en kolliti wiide ngol ɓuytugol kay wala fof ko nafata saabi ɗum famɗi sanne fa ɓeydureɗen faamu keɗɗen sita siduɓe Fatoumata Maiga.
Lewi yogaɓe jippago coggo essence on wala fof ko welti do kabaru transport lewi dogna mobilaji ɗi ɓoytigon ɓuɗɗiɗi do coggo essence on wawa natata saabe ɓoytude coggu transport ngaji mobilaji ɗi ndu
so ɓuɗɗiɗi ɓe itti hen ɓe gartira ɗo wonno saabu nafatamin somin koƴƴi 20 litre essence min keɓata hen fay hunde sona nogayna deɓe seɓe jiiɗi ɓoytude coggu essence ɓe ɓuyta hen sappo na sappo e joyi nden mum ɓe mbawi hemde hen hunde arande capantati min jarata ka handen deɓe e joyi noon coggu essence ji ɗi ɓuytiki ka fey hunde ɓuytaki e paasi deɓe e joyi min joɓata hakkunde katti e rayda deɓe sappo noon sa wi paranti en capantati joguɗa fey ɓe ƴewatama e ɗum satti tampininde min miɗen coɗanno 20 litre essence ujunaɗiɗi e temeɗiɗi ka handen ujunaji tati e temenayyi min cotta ɗum recette amen du ujunaji tati noon wala fof komin keɓata.
Caggal muɗum les région Gao ka e cercle ensongo matam coggu essence jippiginto sanne ɗum ko yogaɓe holliti lewi meɓɓe jippako essence on leyɗele lamorde ana fawi de kulleji hewɗi Djibrila Attayer kan yo goɗɗo cotto essence les guenni ensongo
ensongo ga en minen cottoɓe essence ji ɗi miɗen mbawi wiide Algérie min ɓuuri ɓattade dina nokkuji ɗi fuu mere ɗum natirta duñataki miɗen mbawi sottirinde ɗum temedere e nogay na temedere e capantati grossissen ana mbawi hokkirinde temedere e sappo
miccitunde yimɓe waɗi immadraji noddude fedde entretien e direction de l'office national des produits pétroliers ɗum onap ko humini kabaru essence nannan muɗum ɓe jaaɓe jabade noddagol amen fanden ɗum heɓirede jogala ɓiɓɓe leydi nin ana wondi e torraji fa hannden
ko coggu essence ɓeydi ɗum waɗi fa naɓoɓe nele kaake cotteɗe dow ɓemɓe andede ɗum ko mbiyata vente en ligne ɓeyda coggu paasi muɓen sini arande nde a soodi hunde tan a waddante mere mere na seeɗa tan joɓata joni wona noon ɗum wordi e wi waɗoɓe o golle ana fanɗi koɓe keɓata joni saabe ɓeydugolle coggu essence fa ɓeydireɗen fam anni ko Aissatou Kanté heɓini hen do faccitan Oumar Waygale Fatoumata Maiga.
Ɓeydugol coggu essence le leydi meɗen ndi ɗin laatiki sababu so tiɗallaji yetti yimɓe le hewɓe kamɓe sottoɓe kuɗɗe mabɓe le beme ande ɗe ɓe mbi wattu joni ɓe daara fa ɓe joppo golle jaati batoma tangara goto e cottowo kuɗɗe muɗum le beme ande o wi fo yeeya ɗum yaafa ñalawma hannden o
tiɗalla ko jogimi mi heɓirta hono no arande no saabu cogguji ɗi fuu ɓeydiki fe somi heeɓi du somiɗo hokka e jomum coggu mum an tiiɗi disaji ɗe min cottanno ujunere e temeɗiɗi hannden ana fa e ujunere e temere joyi neɗɗo mbawɗo sodde compileji joyi na compileji sappo wajibi a ɓuytanan
joomum
sa soodi kamɓe jehoɓe so hokkeɓe du ɓe mbi ɓe jogui tiɗallaji mawɗi wattu joni o dokkoyteɓe tinno paama ɓe Draman Daw yo goto e donnowo moto gay taxi le nokko keɗɗen komo sifi dow hen
minen e client en ɓe min pamrata coggu essence ana tiiɗi misali joni koƴa neldal neɗɗo ƴiwde amdallahi yaade ñamana joomum wiyata temeɗiɗi tawene heeta on tiɗal loon hakkunde amen e client en ɓe soɓe paami ɗum ana walla min sanne
fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogala fa hande ɓeɗo yimɓele gaɗi noddago fewde e laamu o yaw yallah hono coggu kuɗɗiɗe kani jippirade
yimɓe région Bandiagara ana gondi e woytade ɓeydugol coggu jarendi illa janvier 2022 coggu muɗum taguitama yiyede ɓeydake ley gendidi ɓeydugol coggu essence saabi bini ɗum kaña e naɓgol jarendi ley gelle goɗɗe hono koro bankas nadu fa sigaso anni ko keƴal amen gonɗo Bandiagara Adama Djigui Ba heɓini hen du faccitago sita sidiɓe Fatoumata Maiga.
yantu ko cogu nyaanyerni le genni bayangara ana fawide kulleji kewdi dum ko holiti bakay wala gem kanyu goto e dogino beni ona hanna amen ko saabi yantu ko cogu nyaanyerni
dinni wal cogu essensi saabi bini tiid alla njaarendi bayangara ga en yimbe an iwra nokkuji di fu warde ittude njaarendi mbay wande voyageji sappo na sappo e joyle nyaloma tiid alla kamudu ana wodi
lewi yimbe nokku o dum ana metti famede sanne lewi mebbe cogu nyaanyerni beedgen fa wala sedan sedu timbili kanyu netto goto jiaado banyangara
folo arande ana wonno hakkunde ujunere e temere joy uinaay didi fayaade uinaay didi e temere joy ka so yama dum yehi fa uinaaji jeegom na ujunaaji jeddi dum du sana cura jomu en sana dum be nabantama ko be torrata min be torrata yimbe wobbe dum hono min gatta min ngombe gaabe
lewi lam ko nokkurene yimbe ko heewi ana soda nyaanyerni joppaton fa watti soni tiidi heba yentena cogo Moussa Tembeli kan yo jokko mairie commune bayangara
tout le monde
homa fandi ni hore mu mojjere ndiya do fu kalisi ndara yibbe an itta njare ni ndase yato muy ento roma faso ndiyam naati so be njaltina dun be tinna cogguji di
ce n'est pas comme ça
tagal modun watti fu lamondu ana jabira kalsi hewdo jungo degno moblaaji nabandi nyaanyeri kan e kaajade le on nuku yongo adama jigiba hebini sijo tamani yude bayangara Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaru jingon ile region ngaji menadi hanken wattu deser himbe jomben kabodo be anda ngoni kippe kedo ngendi e yoroso warbe wadde o bonan holitama wiyede garde national d'accord de garde national kany e soudu komanda woni ko be nati nana laaji kabaade iwde ton no be kollitiwide daade malfe ka nana ma hakke er kurdo be kollitiwide joni woni arande fa hono dun wada ka jettoji Allah yonki fu heddaki hen ko yaata musel en noga e joyon kanye e directeur ciudi l'école puddi janginede to kayito no de jande fanda mudun yalla be keba janginede hono sukabe se kewi le classeuji no kambe hunkini be do horbe kulti fanda mudun yalla be musel en be dene famu de jande balde joy woni ko hani wadde academie d'enseignement kay hunkini don hore do itugol jawdi UNICEF sukabe jangube hono hebbe def urbe fu jangude sanne non no gondi e yilar be jottege joni alal bari jabbene de to sigaso to bamako woni ko be juri yaade ton na be sukabe en njaande yilaru mbe ndu njottoto selenge buguni ko jala segu e sigaso no yilugol mabbe darde nokkuje kaydi ni de fana mudun yalla be sukabe ana beeda andude mali beeda nedu kuyam no fultam wede be yonto sigaso to alan garo joni o himbe jombe en kabbodo be anda ko goni no bari himbe taton woni ko hollita wede o masiba wadi alal bare yabbenende wattu 23h le ngendi ndodirtende ke sagu le komina bankasa jamma farde dun jamma altiner fa weta talatare yabbenende himbe jombe en kabbodo wobbe be anda ko goni wiama kippe ga do ngendi kume habe won onuko won le komina le sagu no be koltiwide le o masiba himbe dino woni maybinabe henna anne cuudi didi kubbam da bayudu won nabadi ka wattu joni holitam wede dejere hebama horngoji ana gunde wadede fa himbe warbe o golle ana keba jite e nan laaji kebaali urde ton sakarab do kadde kabaruji ka andoni fu do mba hebdo do www.studiotamani.org nadu fa kittino don do mbaawi noddude numero via mo 37321 kedde hedaade do e sed e garan jokkininde yewtre sukabe de wassalam yewtere meden sukaabe de andende ana na fawi do hono yaayiraabe gatnoobe sukaabe mubben na kusungaaji holtaama wede no be rewbe hewbe mabbe kulti wide wattingol sugo mudon na kusa yo laabal non ka yogaabe kulti wide hona do wala jabanay dun ben en no rewbe wadobe dun yo nattere tan non kambe do torombe kulti wide o golle ana waye wadde kutteji do sukaabe fa be dure den fam anin ko Halima ya tara hebini hande faccitango Umar Waygal e Fatoumata Mayga
yewtere sukaabe malfu
ya bare saraabe wobbe anton idun lato sababu so kutteji moddi yotto sukaabe mabbe ko nayri bangal cellal no rewbe nayebe kolitiri wite ɓe mbi ko heewi sukaaɓe hannden ɓeynooɓe a tawan annda no cukalel pamarel haani jogireede.
Inniraaɓe yoga ana natti ɗi ko mbiyamiɓe wakkati fuu ɓe canja kuusi sukaaɓe, ɓe ngaɗana sukaaɓe hakkille. Suka walaa hunde ko sakko faamera. Ɓe kayba ɓornugol kuusi sukaaɓe. So ɓuuɓe Allah waɗi aɗa waawi waɗande suka kuusi wakkati faa wakkati, ka wana wakkati fuu. Yogaaɓe, so ɓe ɓorni suka kuusi ana waɗa ñalowma kiɓɓo tawi ɓe ittay. Ana waawi laataade sababu raaɓude mo ñawuuji
goɗɗi.
Anndaɓe kabaru cellal ka koliti wiide ko ɓe kaɓɓanta sukaaɓe kuusiji ɗi ko eɓe kaani wattande ɗo hakkille sanne. So wattunde haani itteede wari ɓe tinnoɓe itta kuusi o. Sonaa ɗo iɗo waawi waddude kutteeji feewde e cukalel pamarel ngel. Docteur Mamadou Djakite, gollowo leesu doctoror ɗobamo ko ɗo.
L'utilisation
no yiɗira fuu noon ɓe nawtirto kuusiji ɗi. Kuusi suko haana ɓoyde faa ƴaɓɓito, ana haani ko wakkati fuu itta ɗum. Wona kuusi keɓaaɗo fuu haani ɓorneede. Ɓe ƴeewa kuusiji moƴƴinirteeɗi haabu. Ko min mbiyata inniraaɓe, wakkati fuu ɓe canja kuusi sukaaɓe, ɓe ngaɗana ɗum hakkille. Won pomatiiji ngooduɗi ɗi mbawɗaa waɗande suko fade ma ɓornude mo kuusi. Min tayki tigi yogaaɓe, kuusi gooto naa ɗiɗi tan ɓornoto sukaaɓe mum en. Le ñalowma o fuu e ɗum haƴƴina suko. Ana waawi fey sabi mbinde ñawuuji kewɗi. Wonaa to neɗɗo heɓi fuu faɗɗata kuusiiji ɗi.
Anndaɓe kabaru finaa tawaa kay mbi rewmooɓe kañen kaani famminde sukaaɓe ila kuurtaaki no kaani jogiraade cukalel pamarel. Mariama Kouyaté.
Araande kuusi mana min cotta sappo naa noogay, min ngaɗa heen liccere tafo min ɓorna suko. So silli heen min lonnan min liila ɗum omo waawi ɓorniteede kasi. Kaa hannden wonaa noon. Kuusi ana waawi wande ñallomo kiɓɓo e sukaaɓe tawi ɓe ittay ɗum.
Anndan ɓe kabaru cellal ngaɗi noddaango feewde e saaraaɓe sukaaɓe, tinno ngattana sukaaɓe hakkille fati nguurdam muuɗen wona dow farrati.
Yewtere sukaaɓe man fuu wonno.